wasiirka wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf iyo waqtigan la socda ayaa kadib markii ay booqdeen halka laga wado dekedda macmilka ah ee lagu badbaadinayo hantida saaran doonta ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda amniga Puntland ee magaalada Boosaaso waxana uu mahadceliyay dhammaan laamaha dawladda ee gobolka Bari ganacsatada haweenka iyo dadweynihii ka qayb qaatay gurmadka lagu badbaadinayo hantida dul saaran doonta ku soo caariday meel aan sida uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso.
Waxa aanu mahadcelin u soo jeedinaynaa dhammaanba laamaha dawladda ee gobolka Bari, ganacsatada, dadweynaha guud ahaantood, ururada bulshada intaas oo dhan oo u gurmaday doonta ku soo caariday muxuu ahaa dekedda magaalada Boosaaso meel wax yar u jirta. Taas dadweynahaas sharafta leh waxaanu u sheegaynaa inay qabteen shaqo wadaninimo oo ah midkii looga bartay inay qabtaan.
Waqtiga yar ee lagu hirgeliyey dekedda macmilka ah ayaa wasiirku sheegay inay tusaale u tahay in lagu dhisan karo dekedda waaweyn oo ay maraakiibi ku soo xirato haddii la isu geeyo awoodda shacabka iyo tan dowladda, taasoo uu sheegay inay uga maarmi karaan gacan ajnabi.
Dekedda yarta ah oo emergency-ga lagu sameeyey degdega iyo shaqada wanaagsan ee ka socota waxaan leenahay markaa intaa yarna oo ka hadhayna dhammaystira waxyar baynoo haray. Waxaan ogaanay inaynu qabsan karno dekedda maraakiib kusoo xirtana dhisan karno haddaynu awoodeyna isu geyno ajnabina ka maarmi karno haddii ala idmo.
Wasiirka amniga Puntland ayaa fariin u diray shacabka ku nool gobolka Bari waxaana uu kula dardaarmay in amnigu uu yahay lagama maarmaan loona baahan yahay inay ammaankooda adkaystaan.
Ogaada inaynu amniga u baahannahay, inuu amnigu yahay inu ugu baahannahay sida oksijiinteen ugu baahannahay. Binaadanku horumarka aynu gaarayno ma gaari karo haddaan amni jirin, ma soconayo. Adkaysta amnigiina, isku duubnaada. Waa oksijiinteena cadow badan baynu leenahay oo meel walba jira, cadowgeenu waa badan yahay. Ha noqdo meel walba inay furmay nooga sameeyaan dhinacyo badan, waxaa kaga bixi karnaa inagoo wada shaqeyna, laamaha amniga la shaqeyna, noqona mid, taasaan ku guuleysan karnaa.
Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur waa gudoomiyaha guddiga ganacsatada dhiseysa dekeddan macmilka ah ee socotay muddada 6 bisha ah, waxaana uu VOA u sheegay inay u harsan tahay 15 mitir, islamarkaasna maanta gelinka dambe ay bilaabi doonaan kunteenaro lagu buuxinayo masaafada u dhexaysa doonida iyo dhismaha dekedda yar ee macmilka ah, kuwaasoo fududayn doona in badeecada saaran doonta Al-Xafiis ee caariday lagu soo dejin doono si nabadgelyo ah. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.